FlexVibe.com.
Justin have to understand the one to be fake. One to believe I will only cook and back up into baby panga sensi. Umani kami so blood. Nazinkani ze umaleta. Najifi pita mofion sendiye kwa mene wa wana kusheta. Ukinga ufu na uni uni lingu. Wakifaizi yako peleka kuhelu.
Songa watila kuwa mpoposha. Waleta kabinati wala ngocha.
Ninavutika Justin have to understand. Wantu wa fake. Wantu walirea oloni kukamba kwa vintu vevi panga sensi. Umani kami so bloody. Nazinkani ze umaleta. Najifi pita mufion sendiye kwa mene wa wana kusheta. Ukinga ufu na uni uni limu. Divaizi yako peleka kuhelu.
Louder.
Mona.